sakiraɓe heɗotoɓe studio tamani on e bisimilla heɗade kabaruji kertanade sukaɓe jokkoɓe e goni hannde asawere sappo e jeɗɗi lewru juillet hitande 2021. Ousmane Niall Boul e Oumar Waygal on gonni on ɗo baro e bisimilla aɗa selli kabaruji ɗi heɗon ko woni tan hannde.
So watti junga e mbasu sembe kabaruji ɗi anni Ñaali hollitinide ko nayri bangal no sukaɓe kani heɓirde ande ko nayri bangal tiɓɓorako ɓe mbihi ɗum wono yoga e sisili ɗiɓe cuuɓi ñalawma keƴƴanaɗo kabaru ande sukaɓe li adnaru ndu yewtere meɗen noddirte mini mag nde garan halde hono kutteji ko woɓɓe keɓata so ɓami fa puɗɗi jilli muɗum arandeji yoga andaɓe kabaru hakkillaji mbihi ɗum wawi waddude kutteji fewde e mabɓe garen timminiren birki sembe candi
ley wattu juldeji sukaɓe hewɓe ana keeɓa hakkillaji ko gatta yalla ne keeɓa cewɗi seeɗa.
E jaram fato sigaso toɓe mbi oɗo suko goto janggo kalasi setti e mane wattu jonomo dari toon ley dame boutique ɗe on wondi e ñohude toon paaɗe keɗɗe mokko mo sifi do hen
newolde
mimi suka janggowo no julde ɗe ɓattirini mi wara min jooɗo bangge yimɓelle jeeyoɓe paaɗe so wongaɗo sodde paaɗe mi dangam paɗɗe mi ñoha ɗum wallan kan wallude saraɓe am ɗum wallan kan sodande hoore am kaddule julde
baru ley ɓaɗade julde layyande heɗon ko himɓe kalta haala mum sanne
ko ɓuuri fo haalede ɗum woni ko jamare nde ɓuuri horsinde ko Ousmane Niall Boul ko nayri bangal layyaji kañe ko nandi e muɗum hollitan wiyede du hono kabaru leydi meɗen ndi worri du iɗum wonde haalede le gerengaji ɗi kanko Mouhamed Ali Agga leyda wonko heɓini hen dow hen
ɗuɓe haala hakkude sukaɓe jokkolɓe jooɗiɓe gere muɗum won koltiɗo wiide so a wala kalsi yella aɗa wawi sodde mbalu na goɗɗo jaɓɓitiki haala ka wiide aɗa wawi resude kalsi ko codira mbalu joni wona wakkati landa so mbalu o ana yafina na ana tiiɗi so a wala ko gollani hollitiri wiide goɗɗo o a wujjan o holliti wiide wiyana ko gujja ɗum e hunde ko landinte ɗum hana juhude fey goto aɗa hani landinade joɗɗa hoɗum saabi balɗi ana yaafi Sénégal yaafa laamu leydi Mali leydi Mali ɗon ene yurta wona ono dokkata Sénégal baalin baalu unayyi nogay yimɓele nayo fa joyen fo ana wawi rentude hen wakkati wari jonka ɓe kaltana yimɓe hoɗum woni joddagol so halda landintegolngol timmata saabi yimɓeɓe famayɗi hoɗum woni ko filtini joddagol so halda koɓe noddirta assise national
sen jaari fato kayto fedde réseau des jeunes actifs RJA kay waɗi le cakire yontere ƴaɓɓine nde batu ɗo nokku noddirteɗo centre régional d' information des jeunes
ko woni fana oɗo batu Ñaali fa ƴewtoyel hono sukaɓɓe ande muɗen kani ɓeydi reede noɓe kollitiri wiide keɗɗemo kanko noddirteɗo Ousmane Pamiyaw yo kankone secrétaire général ndeɗo fedde nde innduɗa joni nde komo sifi dow hen
min kaqqili joni e kibaru hokkitere laamu o nokkuji amen kewɗi fo dokkitama kuɓeje ɗe ɓen kañum goni golloɓe joni kala ɗinɗon nokkuji ne ande nala ɗinɗon nokkuji ana jaara yesso ɗu kibaru sukaɓe nana ɗum saabi somin neldi talkuru ɗum conseil de cercle o yalla ana wara fammina min hoɗum woni ɗiɗon nokkuji ɓantade e junggo laamu so hokkita kuɓeje ɗe
tinnare mbarkanta ko golle sukaɓe jokkolɓe ɓeydele o wattu covid-19 e caggal muɗum ɗum wonno sisili cuɓaɗo hikka le yambere keƴƴanade tiɓɓorako sukaɓe jokkolɓe
faɓe ƴewto yalla ɓeɗo sukaɓe hono hakkillaji muɗum e tiɓɓorako muɗum hani ɓeydirede iɗum e yoga e haalaji kalaɗi toon ɗi keɗɗemo kanko Ali Cissé ko heɓini hen dow hen
le wi kanko Ishaka Oumar Cissé jangguinowo yimɓe hono watta so heeɓa ko golla ɓeydagol adadu sukaɓe jokkolɓe ɓe gala golle saabi ko heewi mabɓe fuu wawa windude talki tewtirteɗi golle ko heewi sukaɓe jokkolɓe hande ɓe fuu wawa windude talkuru tewtirteɗo golle ɗum ne e wajibi le ɗati tewtude ko golla tewtude ko golla ɗum du e andal mbawɗo faɓade yirwere mabɓe wallude sukaɓeɓe jokkolɓe daranade hoore muɗum en ɗum woni anniya jande gande yontere ɓettide le laamu sikasu jande ne waran latade sababu ɓuytude adadu yimɓelle ɓe gala ko golla cemogo konate hoorejo cabinet fajola colsinting sal
l'objectif
anniya muɗum woni fa sukaɓe jokkolɓe anda nafa ko woni le jande nde ko ɓe gollira ɗum yalla eɓe keeɓa dawtande hoore mabɓe koɓe golla naɗuɓe laatigue yimɓele gollanoɓe hoore mumen développement social ɗum woni faɓade sukaɓe jokkolɓe yalla na heeɓa ko golla faɓe keeɓa yirwude neɗɗako ma miccitoɗen wiide sukaɓe jokkolɓe noga e joyon joguiɓe diplôme ngaji mumen le laamu sikasu woni keɓɓe wadde jande nde
baru e jaran sigu e golleji yamber ɗeɓerde ɓe noddiri programme un instanté dans mon quartier e fuɗɗi le cakkite yontere ƴaɓɓene nde
ko woni fana goɗo heeƴi Ousmane Niall Boul fa pammina sukaɓe jokkolɓe wonɓe toonɓe ko nayri bangal ekkintinde golle ko nandi e muɗum le majjudeɓe gondi hokkudeɓe toon hakkillaji lobbi ko nayri bangal sariyaji ɗati fa keɓen famtare keɗɗemo kanko Mouhamed Cissé keɗaɗo meɗen gonɗo nokku noddirteɗo sigu komo heɓini hen dow hen
le ngal ɗo kawrital ɗiɗo ɓalla lolirgal un instanté leydende am e ngal yowi noon do wadi ndenago dow ɗati ɗi wonande anagére sisli totodiral hakkillaji ɗi wonno kabaru needi yalla faminde jokolbe be bingule jankaku kedena mantinde trawari kanko ni kebbe mijo galdo kawrital instanti ko dun nafanta jokolbe yurtafun dawa hinadi kalbuni jogola nokuji di ngoni emudu yelango hejo yu faminde jokolbe malibe fuf hinade imadra yirwer dun ko holiti lamin jara yubna gulleji li odo projet instanti wedi hen hunde wonde lolirde instanti ele dende fara mudun yo dawrude nusko be huncata hore kabaru dende mabbe da wodi dun no jande e faamu hakke jokolbe nogayo di kawte didi bangal yidongaji yalla be do jokolbe jati na ndata be dindirde faamu
woni ko Mohamed Sissi hebanis jotamani gilasegu
dun nabatan e yotere men mini magga mini magga yontrende baru ana fawi do njingu
non worribe kolliti wiide ko heewi beedo sukabe fo tawan andamo cuboto on do wattu atan wakkati mun di kilifande do wo heboobe li hen
ti mbo yonkena wada na hewto jogabe non chatti
wiide ay fa kebe famtaade fanden kedden
so e film ngaji kany e livruji tariki gilli honon taltale hakika mudum kayu goddo jokolbe e surbabe hewbe sedike wiide gilli mabbe guubo lati honon ni mbo yonkini
ni suko debbo goto min ngonduno duubi joymi ngaji basi fu walana hakuna amede jodi beete gortan sona mo nildi kam bataaji o yikan hakuni amen timmi kanko o hibi neddo goddo mo o yidi wadde keddo ngurnam makko wakkati mun on faadun latini kan honomi mayoni bernde am boni bernde am metmi walan du fu neddo mo bomi haldude nawi kan sanne wakkati latini kan amilan le bundu yite ngattaami motumi musude hakilan fu boni don numero makko mo jogimi o tosumi dum tosumi numeroji sakiki makko fu mo jogimi dum hande kam mi waawi yegiti
dum ko en kabaru terlaaji hakillo holtiwide so yo hunde yebande le leedi mali kuteji mudun non satisanne do yimbe le yoga wono wayde holare neddo goddo cigitali e wayde holare hore mudum kadana Drissa Traoré kanko o psychologue
lorsqu'une personne est victime
ce neddo mo hono ki mbuy yonki hebi so hayba ka latu neddo kulowo latu neddo kulbini do sanne sanne tabi joomu saman e lay murtere ana wawi sabi binde fe golle mudum bona joomu hawrata e hore mudum hawrata e fe yimbe be wondi le galle goto non joomu terde mu fumbaato so hayba ka fagas gas yama golla golle mo tawete ana misit
un mauvais choix à nouveau
ka dum fu tawede yimbe le be gilli mudum tikki wasata fi
en bien Abdoulaye Kassé Kanya Mamadou Sama Seku be jarama sene do godo feccitan Ousmane Niali Bouli en jaram
ko mbieten agenda culturel tiotereji tawete ele yakite yontere na le yontere warone hedo won ko won ton baro
ay wo wattu jone en bien dum won kanko jallo yimmo no detta kante o tawete palais de la culture Amadou Ampaté ba nyende juldinde le on do wattu furdu kanko no detta lilze o tawete le nokko mo no detta salle spectacle Sira Mori Diabaté dum won tokkuji koroto no detta kinkeji suka kati o waran tawe nokko no dirte do buguni e mbiyan le no gaydi lewru julien du kanko ibawan o tawde ton e yibbe mo nokko no dirte do sigu
dun nabaten kabaru jaro chalde final la coupe mali ballon rewbe saison 2020-2021 a super lion an han fidude as mande
non wori en biyan kawrtangal gal fuddile kikida ko jatti nyaaji
wattu 16h31 ko match o fuddino championnat national league e nyaloma jagobo e cekitoto do carré d'as dundu ana wondi wompi do kenyan
non wori 11 créateur hawi as real be gatti dum baddi tati be kebay fe baddil gotil jangodu so lordo jabi stade malien de bamako kany juli ba as hirnirbe dido be ngaran hebe dirte be nokku tetero
stata modi ko keita e boru non jaten accirani kabaru hande metiab ma
en biam so boggu weli tan dum yoni bilede Ousmane Niali Bouli do kaditen kikida hande do kabaru yidi sukabe fadi be jafay e nokku do honno be andirno do e ser yo termine non dirten tous o grande wande warande yo wato do hono ko nayi bangal dum woni julde la yende solado jeni.